siyathokoza usole insizwa kamthimkhulu thokoza sekhosi sami nalapha impandi dabo kakhulu shaya isandla phezu kwesinye ngithi ozani cela ngizobona phamukana baphansi nisuke entabeni nasolwandle emagumeni angaphandle makudeda umnyama vele ukukhanya ngiguqele kulo cansi ngicela nichaze kabanzi ninginike amanzi nawe geda phansi ngithi ngipha amandla ngipha ulwazi ikhafulalena le ngithimula ugwayi bavele baphenduke abakwazi nokuthinta nolayi ngiphathela masi nalijazi abasazi
Isiphathele imvunulo, nathile uniform. Kuthiwa wakucashwela inyongolo, wayithola waqonda ngqo. Ephenduke eguqinga edolopho, hamba njengeshongolo. Ekweleta ukuhlala amalobolo, bafike ngokungqongqo.
Ikhehla lakhupha, ikhehla lakhupha.
Siyavuma, siyavuma, siyavuma.
Sekuvela ngiphupha, ilanga lokuphi. Izinyanga zabutha, bakisha zathutha. Asabuyele emuva, sisithebeni sithunya. Sekuitsheke imatho zebasheshe bavoko kwaqhamuka baphansi. Nisuke entabeni nasolwandle, emagumeni angaphandle. Makudeda umnyama vele ukukhanya. Ngiguqele kulo cansi, ngicela nichaze kabanzi. Ninginike amanzi nawe geda phansi ngithi ngipha amandla ngipha ulwazi. Khafulalena le, ngithimula ugwayi. Bavele baphenduke abakwazi nokuthinta nolayi. Ngiphathela masi nalijazi abasazi
Sokuzani wamathunzi ngamagethi nakwaqondo Nkosi yami Nkulunkulu bebelele bangivusa bathuke bonke mabangibona ngivuke emathuneni ngoba ngiyigusi bathuke uthela mabangibona ngidlula kuphela ngena beef ngiyinkunzi
imoto kunini isiphenduko
inhlamvu kunini idutshulu
dala bangifoni
phansi phezulu
bathumele uthatha nothathela inyoka
sagcina sesigeza ngegazi lenkosi sakhoqoza utshwala ebusuku saqinisa ikhanga emvula vumani bo siyavuka
Phamukana baphansi nisuke entabeni nasolwandle emagumeni angaphandle makudeda umnyama vele ukukhanya ngiguqele kulo cansi ngicela nichaze kabanzi ninginike amanzi nawe geda phansi ngithi ngipha amandla ngipha ulwazi ikhafulalena le ngithimula ugwayi bavele baphenduke abakwazi nokuthinta nolayi ngiphathela masi nalijazi abasazi
Ikhafulalena le Ngashoshe Ngiphathela masi